ekhomba enhlizweni yakhe ibonakalise duze. Inhle lekhomba enhlizweni yakhe ibonakalise duze. Inhle lekhomba enhlizweni yakhe ibonakalise duze. Ngiyohamba, ngiyohamba, ngiyoze ngifike kuwe ngowela lezi ntaba. Mina ngiyohamba, ngiyohamba, ngiyoze ngifike kuwe ngowela lezi ntaba.
Yo hamba, yo zen figegu, yo elale.